Ndani ya moyo wendo wangu waridi, basi njoo kwangu nitoe baridi. Achana nao wasopenda tufaidi, wasikutishe ukawa mkaidi. Kila kitu ndoro, ninapokuwa na wewe. Muna daily tomorrow, ahadi zako wewe. Hey! Daily naumia, napokona na yu. Mapenzi tele, mungu njoo tulia, sisikize ya wale. Kiganjani, kiganjani, umeniweka mimi kiganjani. Kiganjani, sina usemi mimi kiganjani. Kiganjani, oh my baby baby kiganjani. Kiganjani,
kibao kifimbo kama chapati weni kande baby, na usiache mbachao wa msala upitao. Sina time na masharo, umenimanda kwa kumwisho. Hey, na kupenda tena bado, si player karona.
Tandani baridi, baby njoo kue shukala. Ona kwa hidi, mileleho mtakuwa wangu. Amini kipenzi ni weweho, mwingine sio. Upenzi na gani pe, sima mpenzi wangu. Kiganjani, kiganjani, umeniweka mimi kiganjani. Kiganjani, sina usemi mimi kiganjani. Kiganjani, oh my baby baby kiganjani. Kiganjani, umeniweka mimi.
Unash wapi Swing Nation.